Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro Agasaro ka Buraga, umwihariko muri Sanga. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu, batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gitwaga Zaire, mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odile. Umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushaka, atuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza.
Nari ndimo nshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Kongo. Cyari umwana mutoya, ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odile.
Kuki uvuga ngo yitwaga? Nkubaze uko yitwa.
Yitwa Uwase Odile nuko ntakimufite, murambabarisha.
Ntabwo kimufite, ariko turimo turashaka irengero rye, turagira ngo twumve ko yatwumva mu gihe tumuganira, mu gihe tumuvuga, n'uwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira, mujya gutandukana, mwatandukana, uvuga mwatandukaniye muri Kongo, yihe Kongo, mwari mu kahe gace, byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma, haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo, hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru, ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe, abandi barirukanka, abirukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ako kanya, nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana, hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana, bamaze kumwura nyine birukanse, barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota 30, byari bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose, ngenda mbaririza, hari imodoka yari irimo ivomesha amazi, yazaniye impunzi amazi, mpaca mbaririza, barambwira bati ariko hari umwana rura aho hafi arimo arira, yaburanye n'ababyeyi. Ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge, zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi, birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose, nsa nkubaza mpamagara, niko byagendaga icyo gihe, ariko mbura umwana.
Kuba ari bakubwiye yuko hari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye, wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana, wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo, kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe. Ariko nyuma mbere yuko munguka, kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994, nagiye aho bita Ikatare, muri za ruferina zari zihari, muri ruferina yari harimwe, cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo, guhamagara, warahamagara, gutwana twose twari tunzinya, twose tukitabira rimwe, ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashije kugera, kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda, ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri CSR. Yari irimo ikorera hano mu Kiyovu. Niho nabashije gutanga imyirondoro, ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi, byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare. Aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CSR Kigali?
Nabashije kurebera muri CSR gusa i Kigali, nta handi nabashije kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odile ujya kushaka ibyo gufungura, bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura, bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
Mura kukanya aho tuwe duka ambiti haraho nanje sinari ngiye kure yaho ni hafa uhari mungo z'abaturage nukufuga ngo baba inghaviru kansi bava hongu kwa kwambuka umuhanda ujya mu hakurya hanyuma sakurwa amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoyi barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turi rukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turi rukanse ko n'igikapu cyanjye kimwenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyanye aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciyeho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana kuruwaruje modoka ya irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuza ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya kuruwaruje ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni w'umuzi kurusha abandi mumbwira uko abonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nk'intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yakumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine, n'uwamukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine. Hanyuma hari musaza we witwaga Tente, yajyaga yaranzi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye, bifuza kongera kumubona. Yego, nanjye ndahari nka mama we, Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze.
Madame Esperance Mukakina ni komera, ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi, ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye, mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge, muruhutse umutima, kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima. Ndagushimiye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro. Ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane, kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, namwe Imana yo mwije baho umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, winciki intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994, umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero. Uwo mwana Theogene Rukundo yarerewe kwa nyirakuru, amakuru azi nayo yahawe n'abantu batandukanye. Uwo mubyeyi witwaga Yuliana, nta rindi zina rye tuzi, yaratuye muri Gishwati, afite umugabo witwa Munyankwiro Augustine, akaba yari veterineri, arashakishwa rero n'umwana we Rukundo. Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rurembo, akagari ka Rwaza, umudugudu wa Kamenyo ya kabiri. Amaze imyaka 30 ashaka mama we.
Nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye, tumaze imyaka 30 tutabonana, kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe.
Iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana, muherukana ryari?
Duherukana muri 94. Twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda, ansigira famiye yo kwa papa, yanga ko nakicanwa nawe.
Muri 94 wari ufite imyaka ingahe?
Njyewe nari mfite amezi 3.
Ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye?
Nyogokuru na sogokuru babyara papa.
Bari batuye hehe?
Ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu, umurenge ni Rurembo, akagari ni Akarwaza, umudugudu ni Kamenyo ya kabiri.
None se muri 94 papa wawe na mama wawe bari batuye?
Bari batuye muri Gishwati. Ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba. Yego, hatewe ishyamba ubu ngubu.
Bakoraga mu iki? Papa wawe yakoraga iki?
Papa wanjye yari umuveterineri, avura inka.
Yavuraga inka zande? Muri Gishwati hari abantu benshi bafite inka, hari za leta, hari z'abantu baba bafite ibikingi. Yavuraga izande nimba barakubwiye?
Yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo, ntabwo yavuraga iza leta.
Wawe izina rye ni irihe? Yitwaga nde?
Yitwaga Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita rya Gatonda.
Mama wawe we yitwa nde?
Izina rye nzi ni rimwe, nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuliana, akunda kumwita Yuriya.
Hanyuma 94 Jenoside itangiye, mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe, arababwira ati uyu mwana nimumugumane, genda agiye.
Byasabye ko ansigira papa we, aragenda papa niwe washikanye kwa sogokuru. Ntiyabatekereza uko bigenze, kubera ko na papa aje gupfa muri 98. Urumva nari nkiri muto, ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko.
Ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza, 1994 mama wawe ari kumwe na papa wawe. Jenoside iratangiye, mama wawe agusigiye papa wawe, we aragiye. Yaragiye he?
We yumvaga ko ahunze kubera ko nyine yari arashakishwa ngo bamwice. Aravuga ati n'ubundi kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara na ningira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure, nitudahura ngo nyine Imana izakora ibyayo. Niyo magambo bambwiye ko yamubwiye.
Hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye, aragusigarana. Ntabwo ndibasobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize, kuki yamuretse akagenda? Yari azi ko agiye he? Ikibazo umaze gukura warakibajije?
Ntabwo nakibaje kubera ko abo nari buze kukibaza ari papa, kandi ntabwo yari akiriho. Ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza, kandi nabo nta makuru menshi babifiteho. Ibyo nagerageza kubabaza nasangaga nabo nta kintu babiziho.
Ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye, ukuramo iki wowe? Niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he?
Ntabwo namenye ngo yagiye anyuze hehe, kubera ko nta muntu wundi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe, cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye. Umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe, nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho.
Wigeze utekereza ku kunyarukirayo? N'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu Gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka, bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yuliya niba akiriho, bakatubwira aho yagiye se, ntiyabatabakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu Gishwati z'abaturage nk'uko bimbwira, kugira ngo tumenye uko byagenze. None nakubazaga, wigeze utekereza gusubira mu Gishwati ngo baze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe?
Nigeze kugira icyo gitekerezo, ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga, nibura nkagira amakuru y'ibanze nangiriraho nshakisha ibijyanye na mama. Ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera. Kuko Gishwati ni ngari, sinamenya ngo bari bari muri Gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero, sinamenya niba bari bari muri Gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu. Gishwati ni ngari, njyewe ubwanjye wakuze nyuma yaho sinamenya ngo bari bari mu kihe gice. Umupapa rero yemeye kumfasha, birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho.
Reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro Agasaro Kabura hano ku Ijwi ry'Amerika, bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi. Ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye, abo yavuriye inka, ubasabe icyo ushaka n'iki wumva bagufasha. Babwire ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya Rukundo, uwakugeza mu Gishwati aho papa wawe yakoreraga, tukabona abaturage bamuzi bamwibuka, n'iki wababaza?
Ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese, izi saha habaye hari amakuru arenze ayo afite yamfasha akayama, kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane, kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe. Papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Augustin, bakundaga kumwita Ryagatonda. Aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe, ni Yuliana, barabihinaga bakamuhamagara Yuliya.
Niba mama wawe Yuliya akiriho, akaba yararokotse, akaba atarashoboye gusubiraho mu Gishwati, akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe, sinze bari bamuzi, bari yararongowe ku buryo buzwi, ni iki wumva ushaka kumubwira Rukundo?
Namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyereka nanjye nkabaho nzi mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero Theogene Rukundo ukomeze utegereze uwizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafrika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushikiwe Mukandekezi Domina yaje mu kiganiro Agasaro ka Buraga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo cyo gihe ari Isaie
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongiye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunge yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muzungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba aza amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrique
none se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite nuko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakira ingaragu
wageze ambwiye ko ngo wageze aho ngaho muri Centre Africa ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyare umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Centre Africa ngo ajya muri Cameroon
muri Centre Africa cyangwa se muri Congo Brazzaville
ndumva yarambwiye muri Centre Africa hari
ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba yaragiye Douala yakubwiye niba yaragiye Yaounde yabera kubwiye ahantu yaba yaragiye
amujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon
ariko aho yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Centre Africa
yego
n'umwana
ngo umukobwa
mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare mwakomokaga muri iyo komine
Rusatira
muri Seyiteri
Yakato
naho serire yanyu yari iyihe
yari ya Mahembe
papa wanyu yitwaga nde
yitwaga Rebakare Stefano
naho mama wanyu
yitwaga Mukabaziga Verediana
hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho i Rusatira hari abo muhafite
kugeza ubu nta muntu uhari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu ari mukajya ahantu ku rusumo nta wundi muntu rero wasigaye
none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntiwongere kumuciryera bya ntiwaho hantu mwatandukanye ni hehe
ngewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho ibutare
yego
nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye nawe rero ahunga uko urumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe
hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga niba kumva niki wumva ushaka kumubwira muha makuru yo mu Rwanda mubwire rwose iki kuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umunota umwe yandike
icyo namubwira nuko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niba usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana
ndahamya yuko arimo twumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata ya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo nshobore kubahuza bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimiye cyane Domina Mukandekezi kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa nuko tubonana tukaganira nkwifurije amahoro y'Imana
rwose murakoze Imana ibahe umugisha kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu igihora itere imbere
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wicike intege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
rero
Rwanda umwaka w'1998 n'umunani umwana w'umukobwa witwa Clementine wikeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka 18 yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge kuva bajya mu giterane cyabereye i Rutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana abo bana bose barimo Clementine Wikeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga, yitwa Nyiramfikije Yuliana, atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri 3 ashaka kuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira.
Nene se nshimiye Imana.
Yego, ndishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko muri kiriya cyumweru kindi cyashize wari wambwiye ngo uzampamagara ari ku wa gatanu.
Yego,
ndangije ndategereza, nirirwa mpagaze ku musozi ntibyashobera. Ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha, nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo, ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo mani. Yo, Mani shimwe kuba mpamagaye. Mani
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka
ntakufite.
Nuko ndakubura.
Yarabikeshereje ndanabikeka. Yo, wari wambwiye kuri mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego, narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo,
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo,
urambabarira ariko rero narabikoze rwose. Burya
oya, rwose ahubwo nanjye umbabarire. None se ko namarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki,
niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire, umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye, ko hashize imyaka igera kuri nimba nibuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 9-8
bagiye 9-8 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde? Yagiye ate? Yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego,
bigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuntu ngo uvuga ubutumwa nyine babarokoshe. Bari na benshi, atangira nyine bavanye ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje, bagenda ngo bavuga ubutumwa baje aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze, ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane, kuko nari ntuye i Rutare.
Yego,
bavuga ngo kwa gatanu barajya kuzana biruti. Bageze ahantu hagati mu giterane i Rutare, uwo mugabo uwo muntuza wabo wo mwarimu wabakatamo kabiri, aravuga ngo bamwe nibacibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza, uwo mwarimu wabo, uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo
tumenye. Yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve Agasaro Kaburaga muri kano kanya, bumva ijwi rya Amerika, iryo zina rye.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro
Serije uvu yavukaga muri Kinyami mu cyahoze ari komine Kinyami, ahantu bita Ruvuni.
Ntabwo ntimukimubona, ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi, nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka 3, nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bari abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga, ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira, ndagenda ngera ibyumva ndabaza, reka data bibaho ngaho, ngeze ngiye no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho, buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecuru ubanza umbwire, uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
Ubwo yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye.
Ku buryo utekereza ko ashobora kubaza aho baherereye?
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza, nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndaseteka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile Ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara naje dufata nomero ye nange nkajya muhamagara tukaza se muri hehe akavuga ngo bari Uganda ngo kafashe muri kumwe n'abandi bana ngo reka ngo ntabwo azaho bari ariko ngo arazashashisha bugende nawe nti niba barapfuye watubwiye natwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo ntisimbize ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu ari mu guhisha tukende mubwira nti se wazalishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bakinatwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho yari 2010 yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwo Cecile Ndahayo hari uwitwa Gashafari Celestine nabo bavuna we yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'uwitwa nundi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga Utare ku mugi n'ubundi witwaga Esunganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo nyabunzi na Serutaru rero Serije yari mu profeseri wabo uko yagendana nabo urabona intambara nibwo yari ikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujishi nabwo bukivangamo abandi nababwira seko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngubwa abantu barafuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza na neza namubaza n'abantu babo nawe akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitugenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ubu nkushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri se kuri ka ibari kanyenzira iba shitani sirasi
yes shitani sirasi kanyenzira
kanyenzira
hashize imyaka itatu
ye narababaye nararize nagize aba bari bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ari homba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ni ngo umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubanyamakuru mvugira kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya nti mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe bigenda cya starisha ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko nkandikira ku gasharo kaburaga nimaze kunshobera bati mwizo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire ibyo abantu bababeshya ngo bazabangizaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangizaho ntimukabyemere niyo cyaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu babahaye kugira ngo
babangizeho naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nka kubwira nti bagiye ngo bari bivuga ubutumwa navuze nti yenda yarabigaye yararyanze yarabyihoreye
oya nta kintu
ngaya
nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira wari we wese nicyo mbereyeho nta waba
umushakiragiye
yasohotse wa wagiye guhaha mutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'1994 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
ni ryari ko uyu muntu atahambye mubyeyi urabizi ko uyu muntu atahambye ntaje ahinda
ko yahumura ukomeye mubyeyi
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashyirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga reka mbishobeye imana yo mu ijuru kuko ikora ibitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga ntibaze njye kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura ntimaze nzaritange nzumva uko byigenda
rwose barakubeshye mubyeyi ntago ugomba kugura tace kugira ngo ubone ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye ni Imana
amen
yo ubwo nyabirebye gusha gose ndavuga yo we ntarongera arampamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntimugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
Ntazagiye naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa nuko wanyihamagarira mukecu birutwa nuko wanyihamagarira aho kugira ngo utanga bwafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana mfite nta n'abana mbana nabo wone wari uwanyuma urumva igihe mfite 18 afite 43
komera Mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi mwifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero muzajya mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kabizi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntabwo duca amafaranga n'uzaguca amafaranga akubwira ko zakugeza kuri rya Amerika uzamenye kwa kubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni iyo yaje kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye ateshe ndandikira ubusa
oya abo ngabo ntimukabemerere ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye mpamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza
iriya nimero uko utanga itangirwa na 00 umuntu ayihamagara kukitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 2
yayifite n'ubirandise n'uburampamagaye hitiza
ehe 7 3 4 6 1 0 iyo nimero
ngomba kugira
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mumbwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha kumenya abantu baherereye ni benshi
nani zaguhembera urwo rukundo izaguhembe ijuru kuko iby'iyisi byo ntacyo
ibyiyisi
nanyu ntacyo byamaze guhembe ijuru
rwose ibyiyisi
zaguhembe ijuru kuko iby'iyisi byo tuzabisiga
tuzabisiga ntabwo tuzabijyana tuzahafatira
ntabwo tuzabijyana izaguhembe ijuru gusa
nibyo byiza
ntabwo mu ijuru wica tuze uruhuke kuko warakoze
amen amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine w'icyeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanwe n'umuvuga
buto yarafite n'izina bakunda kumwita yitwa Gucyeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza mwiza rero niba
ukunda iryo rya Clementine ryo nawe n'ubicyeza benshi ntibari banayazi izina rya twese twakimenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye n'abagiye gutyo bajyana n'umu porofeseri na nu umva nta kintu ntabashije gukora ndakubwira ko utoshe ko kiri hari i Kigali nagiyeyo
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Iki kiganiro agasaro kaburaga kiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Turi muri komini Bwakira muri sekitori ya Nyabiranga, hahoze ari prefetura ya Kibuye, ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane mirongo cyenda n'ine. Abo bana niyo Twagira Noheli na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka mirongo itatu ishize, Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho. Ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga, atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Nashakije umuvandimwe wanjye twabuze, twabonye muri Jenoside, twari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenye aho yanyuze. Nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuzwe, twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye, hahoze ari muri Bwakira, ariko ngubu ni muri Karongi.
Aho si Bwakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seyiteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero, byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside, ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komeda.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Iyo duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka ine. Yari afite imyaka irindwi, gutyo umunani gutyo atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Ubundi bamwibaga Mazeko, ubundi yitwaga Noheli. Niwe Twagira Noheli. Yitwaga niwe Twagira Noheli.
Banumva ko uwo dushaka Imana nibimukomeza akiriho, igihe cyose tutaramushyingura tuba tukimufite mu mitima, twizera yuko akiriho. Reka tujye tumwita izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Yego, murakoze. Yitwaga niwe Twagira Noheli, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe, kuko kari agasirino kiwe. Njye ni nako nari nzi cyane, kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwica, ubwo nyine niwe wari mukuru ngo yaranshoreye. Tugendana n'abandi, njye nibuka ko twaje kugera mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine twongeye guhura. Tumaze gutandukana, hari umufasha wanjye wamfashe usanzwe barandera. Ubwo nyuma mu bihumbi bibiri na kabiri ngenze kubona umuryango wanjye mvukamo, we twasaga nyenda nkuko ngo wenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu bihumbi bibiri icyenda gatanu ngo bamuze, uwo witwaga Noheli. Witwa Noheli. Ngo bamuzanye bamushakisha umuryango we, ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu we tugatuwe ko niba atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twahise tuva ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
muri Bwakira? Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntabwo njye gusubirayo, twese tuturi n'ahantu i Kigali. Niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata ngira ngo ni mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri mirongo icyenda na gatanu, yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabibabwiye vuba, amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu, ati wasanga byarakorwaga ku ijwi ry'Amerika kera, hashakishwa abantu babuze ababu, ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahanahanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugira inama yagize neza ariko urambwira amakuru uyu musaza wawe Noheli wari ufite imyaka 7 muri 94 wowe wari ufite 4 amazina ya papa wawe nyakwigendera papa wawe nayahe
yitwa Pastor Kindi Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abaze ababyeyi be bagiye mu wa kabiri wa primaire nko kubivuga akaba iyo bamubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Twisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzirengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu uri hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga umushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva niki ushaka kumubwira
icyifuzo cy'umuryango kuko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho ni iki cyane ni iki kimukwibutsa ni ibiki mwakundaga gukina iyo umutekereje buri munsi ni iki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye ni iki umwibukiraho
kumuzi neza oni umukuru wanjye ni uburyo bwa twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukiza tukamutera tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawumva nurawuzi urawumva ariko ubu ngubu muhuriye mu nzira wamumenya ubu yarakuze yarafite amasoso yarafite amaso manini
kuko papa yarafite amaso manini ndanumva ko endera gusa nawe ariko njye ntabwo munsi neza ariko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka nkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tutumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi musaza wanjye niwe wenyine ukazi nimubwira ko agafite aha n'aha azamenya yuko ari jyewe niki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko niki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igishamba ryanyuma yambwiye muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe yaba tinura mukubuze ko papa bamwishe nawe barahita bakwica nka papa ngendera muri yose nsa kuvuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze uko niko ari yambwiye ibindi ntabwo ngiye gukora sinzi ko yameze
ibyo ngibyo birahagije ibyo birahagije urwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa ariko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga nabwo nabwo papa ndamuzi na ndi kumwe nawe.
Naramuka yumvise kino kiganiro nta shiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we Twisenge Janet umushaka mukanya nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanya nyemerere ngushimire Janet kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko utagomba kuterera iyo umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhere kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa Kira bamushakira umuryango akawubura kubera ko mutari mukihari mwagimutse mwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda ndetse no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze ndasaba cyane n'abandi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhere niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Janet n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Janet ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mundatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 6 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 6 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Just Kabura ka karabonetse
Voice of America
Akasaro